ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alkamisar nay lewru novembre sappo jeɗɗiyamde ƴaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse Bamako. Oɗo wattu goto woodi ñoro mango tadi neɗɗunoddata conseil national de transition ɓe mbiɓe kaja wattu joni Issa Kawndjim yoppite ɗum woni jokka nayoɓele nduɗo suudu le on ɗo wattu fo hakkillaji jamare nde ana fecciɗo Bamako ɗo garannante ɗum e journal ngal. Golloɓe bankeji wonɓe leleydi meɗen ndi murtere mabɓe nde timmi keñen bete hande sa yeehi nde banque ɗiɗi kewno toon tef jamare wonde to nder wonde hollitinde metti muɗum hono murtereji ɗi gonde waɗirde leleydi meɗen ndi. En jaran faali laamu kayto witta witta ɓuuri fo matede leleydi meɗen ndi wattu joni rewɓe ene hewɓe kañen tampinde oɗo nokku sabi de worɓele muɗen bittan gaɗa duuɓi garta e hoɗo fuu ɗiɗo kutteji mbawi yettadeɓe toon o garan famtade ɗum e journal ngal ɗi won sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Way Gallo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo gagne kanto wonto ɓoggui jamɗe to fedde neɗɗunoddirto conseil national de transition wattu joni ɓe mbiɓe kaja Issa Kawndjim yoppite caggal ko naati e juuɗe sariya ilal e noga e jeegom lewru octobre ƴaɓɓinon ndu micciteɗen wiide kanko Issa Kawndjim o hayfama sanne halde haalaji bonɗiɗe leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Bouli.
Conseil national de transition CNT holli wonde jaggugol Issa Kawndjim rewani sariya eɓe pela procureur o batte kabaru kiɗɗo ɓennuɗo o o jagira Suleiman De hoorejo walde kalfinaɗo kabaru sariya CNT.
Ko ɓe mbihi Issa Kawndjim waɗi ko haala ka jaati ɓe donki joɗɗodirde ka ana wayi hono ɗum hanani gonga jaati humidité ko wiya ko ɗum député hana nanguede ko ɗum yo gonga ka sona so tawi on député waɗali ko boni aya nangude on ɗon membre CNT na assemblée joni nde conseil national de transition na assemblée wi jomum yoppe fo ana hani yoppede nenno komin kawriti ko ɗum tamin mbi o yoppe tan haala ka haala
nder oɗo kabaru goto fuu ina jogui fodde mum ko noon won e sariyankoɓe kaali e wiide mabɓe ko feccande capanɗe jeegom e ɗiɗi dosgal sariya Mali addata goto fuu immade e darade e wiide Ibrahim Ben Mamata gando sariya ñawore nde ina hani rewde e nden feccande hawrande nde.
Ɗaɗol sariya ɗoni article malli hemere ɗiɗi wiyeteɗo article 62 kañum jaati wino ɓe mbini so conseil national de transition na assemblée nationale wihi hunde justice o jaɓa tan procureur o golle makko o waɗi o yaddali sariya procureur o wonko nani noddimo du famminimin ko wihi ɗum ana yaade ko article 62 o wi homo fuu golle muɗum golli justice o du golli golle muɗum joppiranno haala ka
e wiide hoorejo tergal sariya CNT nden feccande hawrande neldama gardiɗo jaagorɗe Mali joni noon ko gouvernement o foti ewtade e gollirde nde.
On keeɓi famtade yoɗum kanko Abdoul Karim Sofa to ñoro mango to hollitinde wiide wakkati joni Issa Kawndjim o yoppena o yoppititake hakkillaji jamare nde ana fecci woɓɓe kay kollitide fa hande omo hani uddede lekkaso to saabi de haalaji bondereji mo halta leleydi meɗen ndi haalaji imminoji fitnano kollitiri wiide woɓɓe do kollitide wattu joni omo hani yafede yoga en yimɓele ɓeydo mbihi haala ka yoppe juuɗe sariya sariya gollomo hono komo hani gollede fo keɓɓen ɗum woni yimɓele bamakoɓe ko cifido hen do faccitan Abdoulaye Kassé.
Kawndjim doyre selaba
Kawndjim tomo hani heddade omo hani ñangede omo heewi haala sanne wakkati mo ɓettinankule ɗe mo anda kaddi haalde dow ɓinguel adama omo hani ñangede fa o laato misalu min ka mi hokki ɗum fuu sariya so tawi ni sariya o golli no gollirte ni noon jokkirmi so tawi omo hani jukkede so sariya jukkimo ɗum ndu miɗo jokki hen ka so ɓinguel adama laamike fuu ana hani fanɗinde hoore mum ana hani haybude ko haalta honono article nayoɓo sariya Mali wiri ni ɓinguel adama fuu ana hani milde ko yiɗi haala du ko yiɗi ka fati yedde sariya ka so Kawndjim yoppama joni joni omo hani haybude hoore makko sanne hunde nde ana hani hokkitede sariya yimɓe woɓɓe kana wiide sariya o ni ene kanɗa gollirde e ley golle mabɓe o en fuu enen kani jokkude mabɓe tan so CNT wihi o yoppe omo hani yoppede ɗum ana moƴƴani feewi transition o jaati
bon même pour la transition.
Ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi hebdude dow beme amin ande to dow page Facebook kañe compte Twitter studio hollitinde wiide ɗum won sariyawol faɓe ƴewto kabaru woteji leleydi meɗen ndi gonɗo sariyawol eɓe gondi e ƴewtade ɗum boto dow fuɗɗi beete hannden leygal luure Bamako nde pelle politique goɗɗe ɗum woni mbinoɗe paboto laamu hakkundejo kollitide tawataki ley oɗo boto saabi de ɓe mbi ɗiɗo haalaji fuu kalanoma ɓamde ley tati fa jottoyi ley joyi lewru mai hitande 2021 haalaji ɗiɗo tottama suudu ministre humnino kabaru kuɓeji leleydi meɗen ndi ɓe ɓeydi ley hendu wiide wakkande oɗo boto waɗanonde pelle politique en fa yetto e pelle société civile en fuu ana gonno toon non fedne noddata parena wonde leleedi meedin di be jaltini tongande heere le ndedo tongande be kollitiri nyaloma hande no laamu hakkunde jo sa ƴewi ronkini golleji mudum dun non gorri be bi tan yah tan tiida laaji leedi mali ndido an yahana beedo so hayba katan leedi mali nde hoode mudum saman be bi sa ƴewi hono caggal leedi ndido mali an yah tan beedaro billare non be kollitiri wiide fa kebe famtar kedden Ousmane Niadi Bouli
arafi de nago beedi hulbenade kabaruji leedi mali ndi dun ko wembi parena kollite le windande e wi parti cheble darame o wattaji bonandaji e uddugol gelle yogaje kanye eggol jamarande fa yottade suudugol dabaji e war horeji fewdi e civil e hono dum e nandore mon dittidallaji woni gondi do jamarande weydi wide le tongande de ko yata feccere e leydi ndi wala e wi lamu kobbe leydi men di dittidallaji di do buri fu wonde ana fawi do kabaru jande sabe arafi de nago dum ko metti parena ko holliti wide ko buri cuddi lekol ujinere e temer jehi woni uddi damude le hitande yabbine de parti o holliti wide do sabe mudun leydi mali ndi ana heri na sera demokrasi kaku wana ko tabete no haniri uddugol kasu isa kaw jim don yo misalu non leti mode parti parena o ana darte kanan ko be leydi men endi jaltita jondeji anni wadde nuddiri assise nationale de la refondation holitadu anniya mudun de woteji di kani wadede
wattu jono kambe golloobe bankiji wombe leleedi meedin di murtere mabbe de timmi le 3 lewru novembre ndu hollitini de fedde sina bef ne be bi won ko be pamri e lamo ko nayri hunciande himmeji mabbe hore le majjun beta hande jamadaane hewno sanne le dame banke de leleedi meedin di homo fu yihi darto ton kalisi mudon tiagal ko ndedo murtere wonti e wadde ton ko jamare wonde ton de holli metti mudon sanne murtere golloobe bankiji leleedi meedin di Ousmane Niadi Bouli
e himbe hewbe gonno beta ko damgal bankiji wadde fambilta ha jujimo en be kolliti wide e be belti sanne ko golloobe bankiji be darne murtere mu en golle don murtere golle latinde sababu faabe keba tidallaji kewde ko be kolliti wide
sukabe ana kani fuditide jande lekul e be kaaja kaaki ko sukabe jangobe kaaja joddi an garammi joni ko kambe ka lato fa yontere warore sebe joni ko kaljo heba mel jogi golleji kewdi bank ngaji di ngadi greve commerçant import export en ana bonna jago e leedi sanne
sini kiliam be cayke e darugol murtere golle nde tidallaji mabbe ne timmay hewbe ngadi don erngaji kewdi donki biltude hajuji mubben be kultiwide dabareji piaka yalla kabaruji mabbe anandarane
min yan kiya embe tampini min sanne sabi dum hawri sukabe an kaani fuditide lekul e saddaaji goddi min jogi so lewru waati mi esan gorko woni maydo ay jonsudu am o hokki kan carte mudum bi mi warani o ma kalisi banko do ko min gadira sarakaaji tanko o dawdo no fa hande mi hebaali kalisi o tafu
holitinde wiide wattu joni o syndicat o holita wiide wadam murtere golle kasen ka fu etawede be kolliti wiide be jokkina habade fa do himeji mabbe di fu kuntana hore
en kalan kabaru witta witta jamarnde leleedi meden di fuli raison kay o witta witta buri matere non be kollitiri o wiide wattu jono ino wonde waddude kutteji kewdu fewde e hono yimbeela wombe tombe fu fota rewbele gombe le o do raison leleedi meden di rewbele be bihi worbe bittan ngada duubi tawe ngartay wakkati du so be ngarti wobbe anton tiara rewbele muude be joppi be jaddi non be kollitiri o wiide fa kedan famtar kedan Abdul Karim so ko hebini en do hen
e be kewi do kay do be do rewbe be worbe mun ine danni ine ngacci be caggal ino duubi kewdi gardido walde association pour l'éveil et le leadership féminin ne hollita en cadele ben rewbe
la femme reste d'abord
des bon heddon esrare ko he mabbe ana tampa sanne sabdina bene way walde duubi ko heewi tawbe yi e wadbe mabbe ko he muno fu a tawa ben rewbe wawa golde huna fu ko heewi tabe kalsi
e wi de modibo sibi dan nyanke gartudo suudu baba ndar toydo jawdi sibi yidde faabaade besumun ko hunde modjere kono kadi satuji ina adatti da laaji kewdi hakkunde e resondirbe be
ata komi ndara francin kena bar la wote
wala sabe mi hebe golla tiegal leedi dungu waddi ga hannen gami miligen fergol yo gonga ana jogi nafaadu ga torraaji goddi do ana hen so adi fa a wadi suudu a hebi cugalul ana haani marrabe
waye dow umara komi ma
kumani be kabaru neddankagu kolli wonde tiagal tiidallaaji hakkunde resondirbe be dangal jongalle o duubi kewdi ene bone neesu sukabe
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sukiraaɓe ɗe hen ɗo ni en ley réseau ŋaji meɗen ɗi en puɗɗira nokku noddirteɗo kajolo ñalawma keeƴanaɗo lootirde juuɗe muɗum sabunde ɗum waɗi toon alkamisa saare hannde nayyi lewru novembre ndu le majjum fedde UNICEF nde holli tiwiɗ le yimɓele temederon fou capan tato en jaɗɗom kañi en kumini toon kabaru laaɓal ko nayiri banggal ñaggueji ɗo accon haqqe kollitirde le yimɓele temederon fou ko ɓuuri ɗiɗon kañi en goni ngala ñaggueji to lawmu kajolo to noon ɓe kollitiri wiide woni fana muɗum faaɓe kokka jamare wonde dow damaji todu hakkillaji lobbi ko nayiri banggal laaɓal bo fulaɓeɓe hanɓe wadde limgal toon ɓe fa hande yimɓele ɓe wiyama ɓe keɗe ɗum waɗi du wattu joni so bortin hono wattu mbiyaɗo ɓe mbi fa hande jamare nde ne wawi joƴƴin toon kayitaji muɗum saabi de dartedɓe ɓe keƴe wattu joni hono heɓɓe def fa yetto en donkuɓe heɓude bakko fa ne mbawi tawi le ɗiɗo golleji oɗo kabaru ano ɗo studio tamani ɗo so lamɗo jaaɓi altinere waronde min garan fuɗɗitinde golleji amen komin noddiri école ala radio ɗum wara fuɗɗude le jetti lewru novembre ndu so lamɗo jaaɓi ɗiɗo kabaruji min kokkata dow radio ji yalla sukaɓeɓe ngala ɗo nokkule cuuɗi école goni ana keeɓa jangga l'école ko nayiri banggal hono jande fa yettoyo bindi kañi e jaate fo waran wadde ley hen sukaɓeɓe classeji goɓo fa yettoyo classe ji ɗiɗo ɓa kañi e atto jangguine tafen caggal muɗum sukaɓeɓe classe ji tataɓo ɗo gaare jangguine toon ɗum fuɗɗan ɓamde altinere fa yettoyo aljumare nde yontere fou ɗum waɗan wakkati sappo yamde fa yettoyo sappo e goho yamde so lamɗo jaaɓi studio tamani wonde wadde ɗiɗo immadraji kañi faabidirɓe muɗum wonɓe le leydi ndi ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓde dow bme amen ande to ɗum won so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere organo noddi dow oɗo numéro wiyamo maire maire 37 321. Fande fan je e fe no ko nandirɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam. Yewtere meɗen nde no andirɗon no alkamisare fou dow sukaɓe yowoto ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yettoyo torraji gatteɗi fewde e sukaɓe. Yewtere meɗen nde nde waran yowa dow ɓantugol école hitande 2021-2022 le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe mbi nokkule nayyi gonɗe ɗo Bamako ɗo yimɓele ñongguitiɓɓe goni ñalawma hannde no ɓantugol l'école ana wondi e tannude toon koyɗe sanne noon ɓe kollitiri wiide suudu humnindu kabaru himme juru men le leydi meɗen ndi kañum holliti ɗum ɓe mbi ko yata sukaɓe temedoron kañi en tan keeɓi windede ko nayiri banggal cuuɗi l'école ɗi ɗum e tawede fou nokku noddirteɗo galbar falaji to wiyama sukaɓe hewɓe kañen jogui toon tiɗɗallaji no kani jangguirde l'école le oɗo nokku ɓe mbiɓe kaja balli guji du ko yaawi fa keɓɓe famtade gaare keɗe ko mine Abdoulaye Kassi min pewni on dow hen.
Yewtere sukaɓe mali
miɗo welti sanne mbiɗa yiɗi yaade suudu l'école min de mbiɗa welti sabi mi windama l'école mbiɗa yiɗi janggude sanne deuxiéme année gommi mi jiɗɗo laatade docteur
mane o maati wiide ɗiɗo yo haalaji sukaɓe ñongguitiɓe gomɓe leydi dene noddirtede falaje e poti sukaɓe capanɗe nayyo bindaɓe ley l'école rawani e binda le cuuɗi école sogoni ko A e B kanko madame Mayga Mariame Niangali kumniɗo kabaru yimɓele ñongguitiɓe kañe haybude kabaru neɗɗako ɗo Bamako ɗo o wiɓe gondi yaltinde dow hen ɗati fa ɓe binda ko yata sukaɓe temedero e sappo e jeenoyom le ko warata ko sukaɓe wonɓe le nokkule nayyi ɗo Bamako ɗo ɗo yimɓele ñongguitiɓe gondi e Dakar ñalawma hannden o
centre segoni ko ɗo sukaɓe l'école sappo e nayyi woni komin jogui min woni jeehoɓe premiére année ley jaate amen ɗe sukaɓe capan tati woni komin anni naɓude seenu ay joni falaja to deeɓe e sappo ɓen woni ɓemin bindi ñamanato sukaɓe l'école noga e joyon
tawede wiide ɗiɗo immadaradiane gondi e wadde fur eɓe jogui tiɗallaji mawɗi fou fota sukaɓe wonɓe nokku noddirteɗo seenu noon kanko madame Mayga Mariame Niangali o hollitiri wiide
sur les 4 sites
e leydi ɗo nokkuji nayyi senuɗo tan woni ɗo suudu l'école woni rowande mbiɗen joguino toon sukaɓe sappo e joyon jangguinowo goto woni toon debbo so seeɗa seeɗa saabi sukaɓe gonnoɓe classe ɗiɗoɓeɓe garan yaade classe tato ɗum ana holla mbiɗen jogui classe ji tati ɗi fou neɗɗo goto jangguin tati tiɗalla mawɗo ana hen mbiɗen kani yaade kappa senu to min ƴeewa yalla wonkoɓe mbawi faborade mi sukaɓe jiiɗaɗoɓe wala fou keɓuɗo kayeji e livre ngaji na ko nandi e muɗum jiiɗa ɗo ko fou ille rowande wonanoɗo oɗon ɗon jonkadi onon du on latontomin saba babu neɗɗo fou jiɗɗo wallude mi anda mbiɗen kaaja faabede sanne
kamɓe ñongguitiɓe wonɓe galbal falaje ɗo ɓe mbiɓe kaaja sukaɓe mabɓe binde le cuuɗi école ila cuumo waɗi toon le hitande 2020 ɓe mbiɓe ngala toon cuuɗi école kasen keɗɗemo kanko Zakaria Diallo yo goto e kuminɗo kabaru yimɓele ñongguitiɓɓe komo sifi dow hen
Ille 2019 wala fu lamu ko be iwbe ton humani be kibaru jande so ngari e min o min e suka association nga itan woni garoji be ngara landomi no nokku falaje o ana mauni dande ko won don temede jidde sapo e joy woni ko hisa won debbo espagnol god kanko mo jangina suka be fu be bawa yaade tonne sabi dun jangino god ay won feccere wonde du ana golide e development social hebude ekol dun jati woni ko min darata hande
do kaditen do yowtere meden yowini do suka be de yenji jeddira warore
yowtere suka be man fu wonno